ujabulile uthokozisa inhliziyo yami awuthakasile uNkulunkulu wakugqine kuthi makulunge empilweni yami ubuseduze ukukubona ujabulile uthokozisa inhliziyo yami awuthakasile uNkulunkulu wakugqine kuthi makulunge empilweni yami ubuseduze awuqina mntanami bambelela ngisayozama ngiqela ube nami ngisabusha mntanami ngithandazele njalo libize igama lami yo awuqina mntanami bambelela ngisayozama ngiqela ube nami
awuhlala nami
ngisabusha mntanami ngithandazele njalo libize igama lami
Yo,
yo, so good, you baba.
Nyabuya ngani yami, nyabuya.
So good, you baba.
Nyabuya nokumnandi ndaza.
Ngithu so good.
Yo,
yo, you baba.
Nyabuya, nyabuya mtana.
So good. Ngisayozama ngiqela ube nami
hlala nami nganyami
ngisabusha mntanami
ngiyazama
ngithandazele njalo libize igama lami
uqina mntanami
awuqina mntanami bambelela ngisayozama ngiqela ube nami
hlala nami hlala nami
ngisabusha mntanami ngithandazele njalo libize igama lami
ulibize igama lami
Yo,
that's really nice.